in bad, bad man conquerors. Super freestyle dope.
It's the kids, baby.
I can't you boy. We have to play then.
Now na vicheche wengi, masnichi wengi, wajinga wengi, na wivo yengi, chocha shimo na lenga, mona madili silengi, nangi toka tu wando geto machizi wengi. Call me the freestyle,
freestyle doctor.
Yeah, freestyle, freestyle,
freestyle doctor.
Mini kama counselor, wahawa masela, wenye njia kamamba, wa mto kagera, nguvu ya masikini imani gitanda machela, kaza bwana nani handsome, pacha wake hela, wanaulizana, na imba hauna chana, mona vresas, mameni tupu, hakuna msi chana. Staki poda mpeni vrei ya matino. Hata nikitoka siwezi mtusi koni gambino. Mabata madogo dogo mafisi wakubwa kubwa. Wote wanabebwa cheki wamefeli kogelea. Mepotea kwenye kina kirefu cha mansuli. Mano litoboka hule mtumbi wa hamibi. Yes, wampie mi wa moro mbugani. Na wakiflo vituko tapewa kazi ofisi za sani.
Kota kono na lukia mitari. Awa, mechami pe no mitari. Awa, kwenye nyo unapanya kadari. Doma na auto kutia po freestyle da klari.
Naona promo kali ila ngoma mjika soro bahari mnanisoma. Naitwa Rota wakala wa panchi pesa. Freestyle doctor punguzeni pressure. Wanasema kuacha mziki kuwa teacher ni ujinga. Na mwisho wa mwezi cheko na nipige mizinga. Niko tofauti sana sielezeki. Nikipata pesa ndo wazina nianza stressi. Kimpi muhimu kati ya kopo la choni na glass ya bar. Smartphone ama kitabu kwa denti wa town. Na kunikalisha kwenye batu ni uongo. Na ningumu kakufuga ngombe mta wa Kongo. Na unagicheche wengi, masnichi wengi, wajinga wengi, na wivo wengi, chocha shimo na lenga, mona madili silengi. Nangi toka tu wando geto machizi wengi. Call me the freestyle,
freestyle doctor.
Yeah, freestyle, freestyle,
the freestyle doctor.
Kota mono na lukia mitari. Awa, mitari mitukyo mitari. Awa, kwenye jemu unapanya kadari. Yoma na hausu sita po freestyle.
No, that's no money, man.
450, man. I'm ready wrong. Now, huh?
Mambo in the club, still in it. Yeah. Mara, damn, I have a sucker.